Facebook.com.
Nakumbuka tulipokula shida nawe kali ile kwenye jiji mama, tukiteseka kule Rongai. Na hadi sasa awamini tunapenda nawe, ona vile tunafanana nawe. Baby let's enjoy. Nakumbuka tulipokula shida nawe seka kule Krongai. Na hadi sasa awamini tunapenda nawe, ona vile tunafana nawe. Baby let's enjoy. Kujue kwetu endio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujue kwetu endio baby. Yeah. Utakunywa nini ninunue, baby let's enjoy. Nakumbuka tulipolala chini nawe, siturungi ndio chai mama, bila sukari walai. Lakini sasa imepata jina na pesa e. Utakunywa nini ninunue, tomorrow right or die. Nakupelekea mama, wakujue kwetu endio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujue kwetu endio baby. Aye.
ZWAP.com.